tena tena uchachuka mandimu kila siku hasira mapenzi kama safari.